Tokeza Richi, True Story Wembembe. Richi Mikali Wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Richi Mikali Wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Bamba tu bamba tucheze mziki, mziki ni kali tucheze mziki. Bamba tu bamba tucheze mziki, mziki ni kali tucheze mziki. Mashabiki tucheze mziki, mziki ni kali tucheze mziki. Wanataka kunishusha mimi, hawataweza kunishusha mimi. Wanataka kunishusha mimi, hawataweza kuweza mimi. Wanataka kuniweka chini, bado bado niko mbele. Wanataka kuniweka chini, bado mimi natamba tena. Bado mimi niko mbele. Mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Shabiki wangu cheza mziki, marafiki zangu cheza mziki, rafiki yangu cheza mziki. Mziki ni kali cheza mziki, ayayaya cheza mziki. Rafiki yangu cheza mziki, sasa hivi nimekubali, maneno yote nimekubali. Rafiki wangu cheza mziki, mziki ni kali cheza mziki, mziki ni kali cheza mziki. Wembembe cheza mziki, mziki ni noma cheza mziki. Sasa leo cheza mziki, mziki ni noma cheza mziki. Mashabiki zangu cheza mziki,
mziki ni kali wembembe, wacha useme wandini, wacha useme wandini, wacha useme wandini. Mziki ni kali wembembe, wacha useme wandini, wacha useme wandini, wacha useme wandini.
Wacha useme mashabiki zangu, ninyi wote ni watu wangu. Mziki kali tucheze bwana, asa tucheze bwana, mziki noma tucheze bwana. Ayaya tucheze bwana, watu wangu tucheze bwana. Ayaya wakubali, sasa hawakubali. Ayaya hawakubali, mziki noma noma noma, mziki yangu tucheze tena. Ayaya yumazi wangu, mziki kali tucheze noma. Ayaya mziki noma, mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini. Mziki ni kali wembembe, wacha waseme wandini, wacha waseme wandini, wacha waseme.
Shusha DJ rudishe tena, mziki noma rudishe tena. Marafiki wanabambika, hii ngoma ni noma. Ayaya ni noma, kweli kweli wamefurahi. Ona wanabambika, mziki noma wamefurahi. Ai, wanafurahi, ona wamefurahi.